Westside Music Rock.
Excuse me, darling. Ni kweli mapenzi unoga ukimix na uongo, ila baby usizidishe. Si unajua na kupenda, usiongeze ujanja, moyo wangu usiurushe. I'm crazy in love, oh baby, I'm crazy in love. You make me fall in love, oh baby, fall in love. I will. Tulisema ukiwa mbali, hata ukinywa maji waniona kwenye glaso.
Nikupe nusu ya moyo wangu, baby.
Nami nikupe nusu ya moyo wangu, baby.
Mimi nikupe nusu ya moyo wangu, baby.
Nami nikupe nusu ya moyo wangu, baby.
Safiri minawe, mapenzi ni bahari, baby. Niogele minawe,
shiringi za zama, baby. Sisi meri twelea, tuishi zama kwa zama, baby. Mapenzi na kupea,
naomba ni kupe tu vyote. Ni kupe pasweli ya moyo, shika simu yangu muda wote. Na ukitaka nenda nayo, jina kuna kwenye klasi. Nitanunua bahari, dunia nkupe wewe na mali zake
zote.
Downloaded from westsidemusicblog.net.